dachimsafi.com.
naitwa Chiri Pinga.
Haya.
Salam, salam. You make the owner, madam, madam. Kimjumba ananipa maudam. Kimjusa tu popote anakam. Baby, na make it smart for you. Sumchezo dana dana mchumba dreams come true. Kimtoto ananibana si bando kibatu. Na kwenye mwili wangu ni chato la tatu. Mi wewe tu. Oh, oh, oh. Baby, 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 corazon. Baby, mi corazon. Ni wewe bu. Baby, baby, umeni overdose. Umeni overdose.
Yama baby, make me your one. My medicine. My medicine. Yama baby, make me your one. My medicine. My medicine.
Baby, unani wami taratipu naona. Huko zipo, zipo. Unanipaga penzi zito, zito. Mimi kwake kunguru. Nikilala na sinzia fo, fo, fo. Tui kwake nime fall in love. Wala nishushi moody down. Minapata uhuru. Sometimes tuakisha kama pop, pop, pop. Tuki booty, 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 booty bounce. Baby nime fall in love. Ni wewe tu. Oh, oh, oh. Baby, 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 mi corazon. Baby, mi corazon. Ni wewe bu. Oh, baby, baby, umeni overdose. Umeni overdose.
Yama baby, make me your one. My medicine. My medicine. Yama baby, make me your one. My medicine. My medicine.